so champion. Them crazy in this station. Talking about Butamagical. Africa's location, baby. Give it time, give it time. Uso no koniate. Ukini ata na shanga itakuate. Karibu nikushike sogea. Nikushike pole pole. Wanza gari na muwabu. Twakula sente kati tulili wambu. Politikazi tiruti. Kwesi nisa wasuko buruti. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine zaidi yako wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine zaidi yako wewe. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Be my guardian angel. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Kumkute I do. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Be my guardian angel. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Kumkute I do. Omukwano ontute mumazina gentima. Sanyo senyo sine mongerwa. Chogula wanganange teke se kadina. Kula kumukwano munti nangi windi nai. Kubatira lumu vyo mkwano nzi wangula mutaibu. Eisikitikia usema na kudata. Wakala kufamu mkwano yekwa tanswaza. Wakala kufamu mkwano yekwa tanswaza. The hustle champion is going crazy girl. So let me sing. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Be my guardian angel. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Kumkute I do. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Be my guardian angel. I do. Tell me how to treat you, my girl. I wanna give the best to you. Tell me how to touch you, my girl. I wanna give it all to you. Tell me how to touch you. Tell me how to treat you. Tell me everything, baby girl. I wanna know you. Tell me where to take you. Tell me why you want now. Tell me everything, baby girl. I wanna know you. I wanna know you. Me and you, we need a lawyer. Call my lawyer, baby. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Be my guardian angel. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Kumkute I do. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Be my guardian angel. Omukwano kwa kumkute I do my girl. Kumkute I do. Uso ndoko ni ate. Ukini ata na shanga itakuate. Karibu ni kushike sogea. Ni kushike pole pole. Wanza gari na muwafu twakula sente kati tulili wambu. Politikazi tiruti. Kwesi nisa wasuko buruti. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine zaidi yako wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine zaidi yako wewe.